Mukama yebazwe. Mulamu wago kusomesa wakafa amashagalero guli okusaba kwa Danieli okwokwegayirira ekitundu ekyokusatu. Tusinziira mu ssuula y'omwenda okuva ku nnyiri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda nga guno gwe mulundi gwaffe ogw'okusatu mwe tuli mu mulamwa guno. Okusaba kindi nnyo ku mutima. Kisa kya Mukama sikitwalanga kyeneenyumirizaamu ennyo. Naye nga kubanga mmanyi nti mu kusaba mwe tusisinkana obwa Katonda ate ne tutabagana nabo mu ngeri ze tutasobola na kuteebereza mu ndowooza z'abantu, kubanga n'okutugamba tugamba mu Baruumi nti we tugenda gy'ali nga n'ebyokusaba tetubimanyi nga tetubitegeera na bitegeera, Omwoyo Omutukuvu atusabiramu, teebereza, gy'awamba akamwa ko n'omutima gwo ate n'akuwa n'endowooza n'amagezi n'okubikkulirwa n'osigala ng'otabagana naye mutereevu hotline. Mukama yebazibwe. Noolwekyo mbakubiriza nti wadde ndudde ku mulamwa guno, waliwo oba ensonga Mukama gy'atwagaza okubaako n'ebyokuyiga ebikulu ennyo mu bwakabaka bwe. Mukama yebazibwe. Amakya ga leero mu kweyongerayo era tumalirize okusomesebwa kwaffe ku mulamwa gw'okusaba kwa Danieli okw'okwegayirira mu luzungu Daniel's Intercessory Prayer. Mwe tubadde tuyigira ku musajja wa Mukama era nabbi we Danieli gwe tusomesebwamu mu kitabo ky'omwaka guno gwonna, tusobole okuyigirizibwa, okunenyezebwa, okulungamizibwa era tubuulirirwe tusobole okutuukirizibwa eri Mukama Katonda waffe ne bannaffe eri okuyitibwako obutonde bwaffe bwonna. Twasomesebwako mu ssuula ey'omukaaga ku mulamwa gw'okusaba okuwanguzi, Victorious Prayer, ebisaanyizo by'okusaba era obulamu obusabi obusiimibwa Mukama okuddangamu essaala. Mu chapter 6 twali mu qualifications of Victorious Prayer. Naye wano mu ssuula ey'omwenda tuli mu kuyimuyigirako embala z'okusaba okutuufu okusiimibwa Mukama okuddangamu essaala. That is quality of Victorious Prayer. Noolwekyo kirungi nnyo okumanya nti Danieli yasabanga era nga bwe gwali eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kyokka kisingako nnyo okumanyanga bwe yasabanga era ng'abayigirizwa ba Yesu Kristo bwe baamusaba abayigirize okukola ki? Okusaba. Era olwo ne tuba nga kitweyongera okutegeera nti wadde kikulu nnyo okugondera ebiragiro bya Mukama okusabanga tusobole okuweebwa, okunoonyanga tusobole okuzuula, n'okukonkona enzigi zisobole otuggulwawo, obulamu bwaffe bulina okubanga busaanyiza okuddizibwamu kw'essaala zaffe. Kama yebazibwe. Nkyo obulamu bwaffe bulina okubanga busaanyiza okuddibwamu kw'essaala zaffe. That's why we are taught qualifications in chapter 6 and then the quality in chapter 9. Kama yebazibwe. Tubenga tubalansinga nga bwe kitugwanidde. Sigamba nti onooba mugayaavu n'osaba butaweera oba nti onoonyooma obuyinza n'osaba. Era nga Yesu Kristo bwe yakiggyayo nti bw'oba ogenda okuwaayo ssaddaaka ye eri Mukama n'ojjukira munno gw'olina okutereeza ensonga naye, sooka okikole olyoke oweeyo essaddaaka ye eri Mukama eneesiimibwa. Weewaawo. Noolwekyo tulina okukiyigiramu nti Katonda atwagala okutabagana naye n'obulamu obusaanyizibwa. Weewaawo. kubanga kye kituleetera okuba obumu n'omwoyo we. Mwoyo mutukuvu mutukuvu, nga we kimanyi erinnya lye we lyogera. N'olwekyo tetujja kuba na ngeri gye tutabagana naye ng'ate tumuziyiza. Ama yebazibwe. Okuviira ddala ku mulundi ogwasooka, musomo gwaffe ogwasooka, tuzze tulaba mu bufunze nti okusooka okusaba okutuufu kwe kuba nti kusinziira ku kigambo kya Mukama. True prayer is in response to and based upon God's word. Ekyokubiri kye twalaba mu musomo ogwokubiri nti okusaba kw'okwegayirira okutuufu kuba n'obumalirivu bw'okunyiikira mu bwo. It is characterized by honest fervency. N'ekyokusatu era kye twalaba nti kuweebwa mu kwerekereza. Kuweebwa mu kwerekereza. It is characterized by self-denial. Ekyokuna era ekitulagwa mu kusaba kw'okwegayirira okulungi kwe kwatula. Nakyo twakiraba omulundi ogwaggwa mu buwanvu, naye nti kunywezebwa n'okwatulira Mukama byonna. Mwatulira ebibi byo n'okwonoonako n'okwaba nno, ate n'omwatulira n'obusobozi bwe n'obwakatonda bwe obukwesigisa okuba mu maaso ge okusinziira mu kigambo kye. Mukama yeebazibwe. It is strengthened by confession. Ekyokutaano kye tulaba leero kwe kuba nti okusaba kw'okwegayirira kwefaananyiriza mu bumu n'abantu ba Mukama. It is identified unselfishly with God's people. Ekyo tukiraba ku Danieli ng'akikola mu ssuula yaffe n'ey'omwenda gye tuli mu lunyiriri olw'okutaano. Wagamba nti twonoonye era tusobezza, tukoze ebyekyejo n'ebyobujeemu. Olw'omunaana n'agamba nti ayi Mukama, ffe ne bakabaka baffe n'abalangira baffe ne bajjajjaffe tuswadde kubanga twonoonye. Olunyiriri olw'ekkumi ne lugamba ne tutawuliriza ddoboozi lya Mukama Katonda waffe newaakubadde okukuuma amateeka ge ge yatuwa ng'ayita mu baddu be bannabbi. Ne mu lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano awamu n'olw'ekkumi n'omukaaga muyinza ozitunuulira, mwe tulabira nga Danieli yeefaananyiriza mu bumu n'abantu ba Mukama. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu butuufu ffenna tumanyi nti mu batuukirivu b'omu Bayibuli Danieli yali musaale, ne Katonda yakyogerako n'Ezeekyeri nti naye munaggyayo Danieli ne Yobu ne Yusufu oba ne Nuuwa, sijjukira bulungi awookusatu, naye yagamba nti ne munaabaggyayo, kitegeeza nti ne Katonda yali amuteeramu ki ekinkumu nti mu batuukirivu mu ndagaano enkadde yali musaale. Bwebanga tukimanyi nti mu batuukirivu Danieli yali musaale, kyokka nkwegayirira Mukama yeebaze nga banne, weewaawo, kubanga akitegeera nti nsonga nnyo eri Mukama okwenenya wadde ng'abalala bayinza obutakitegeera. Mukama yeebazibwe. Olwo asobole okuba oyo Mukama gw'asisinkana mu muwaatwa nga Mukama we yagamba mu Ezeekyeri. Ekiruyi kye kisobole okukakkanyizibwa eri omusango gw'ensonga gwatusalira ffenna ne bannaffe aboonoonyi. Kubanga mu kuva yagamba nti ye Mukama Katonda, ye Mukama Katonda atunuulira omusango gw'ensonga era n'agusalira eri abaana b'abaana okutuusa ku mulembe ogw'okumeka, ogw'okuna. N'olwekyo Danieli tagamba nti basonyiwe, ayi katonda afe oba mukama katonda afe wabula agamba nti tusonyiwe wewaawo tubeere tuddiremu mukama olwo essaala ye esobole okubanga ennyikiddwa ddala mu kwegayirira kwe mukitegeera kubanga w'ogyeteekamu oba weeteeka mu mbeera olwo oba ogipersonalizinze oluzungu olutabike n'oluganda mukama yeebazibwe kyekiba kitugwanira okuba nti nga tusaba tugenda eri mukama okumwegayirira togenda kulowekka n'ogamba nti katonda wange basaasire baddiremu bawulirize basonyiwe naye n'omugamba nti tusaasire tuddiremu tusonyiwe tuwulirize weewaawo kubanga okuddamu kw'essaalayo okuva eri mukama tekulina kukoma ku ggwe wekka kukoma ku mmwe mwenna oba ffe ffenna weewaawo katonda yatambulira mu bumu n'awamu kubanga kye kikakasa okwagala mukama yeebazibwe kye kikola ki kye kikakasa okwagala nga bwe tumanyi nti yekwagala mukitegedde bulungi ekyomukaaga kwe kuba nti okusaba kw'okwegayirira okutuufu kusinziirira ku mbala za mukama katonda waffe it is dependent on God's character tulaba Danieli bw'ajja eri mukama mu nnyiriri olw'okuna bagamba nti ayi mukama katonda omukulu era ow'entiisa akuuma endagaano ye so n'okwagalako tekujjulukuka eri abo bonna abakwagala era abagondera ebiragiro byo n'amugamba mu lunyiriri olw'omusanvu nti mukama oli mutukuvu ne mu lunyiriri olw'omwenda amugamba nti mukama katonda waffe ajjudde okusaasira n'okusonyiwa newankubadde nga tukujeemedde olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano wagamba nti ggwe ayi mukama katonda waffe eyajja abantu bo mu nsi ey'emisiri n'omukono gwo ogw'amaanyi ne weekolera erinnya eryayatiikirira ne leero mukama yeebazibwe tulaba mu ebyo nti kyali kikulu nnyo okuba nti olw'ekyo kyali Danieli kye yava asaba weewaawo nti olw'ekyo kyeyali katonda waffe oba mukama katonda waffe kyali kye kiba kitugwanidde okukola ki okusaba ye ne tusaba mukama katonda nga tetulowooza nti oba olyawo gundi ajja kunnyamba oba olyawo nja kugezaako bitereere naye ne tugenda gyali okusinziira ku mbala za mukama katonda waffe weewaawo era kye yava aba n'okukkiriza nti anaayanukulwa he will be answered okusinziira ku mbala zaani za mukama ezitajjulukuka mukama yeebazibwe nti bw'ogenda gyali ng'omanyi nti tajjulukuka mu mbalaze kw'osinziirira okusabako obeera n'obwesige n'obwesimbu mu kusabako nti era ye kennyini ajja okukuddamu obulungi weewaawo kyekiba kituwa nti tubeeramu n'okukkiririza mu kwagala kwa mukama okukolwa gye tuli okusinga ffe kye twagala ne tuba nga tulina bye twetaaga oba bye twagala mu bulamu bwaffe weewaawo kubanga ye ategeera okusinga ffe we tusobola n'okugezaako okutegeera si kyo oba si weewaawo bwe kiri ng'oyinza okuba ng'olaba nkya baggobye mu nnyumba naye nga tomanyi nti we bunaakeereranga n'eyo ekoze ki ewedde okuzimba. Haleluya. Mukama yebazibwe. Noolwekyo tumwesiganga Mukama Katonda okusinziira ku mbalaze. Tumumanye okusinziira mu kigambo kye nga bwe twalaba mulamu ogwasooka. Tusobole okugenda gy'ali okusinziira ku mbalaze. Tumwegayire nga tumanyi nti wadde twonoonye. Ate nga Isaaya 5:5 wetugamba nti ajjudde okusaasira n'okusonyiwa. Isaaya esula esooka olunyirongoro 18 agamba mujje gye ndi tuwozeŋŋane. Weewaawo. Ekinaasembayo kwe kuba nti okusaba kw'okwegayirira okutuufu kuluubirira kitiibwa kya Mukama. Weewaawo. Ekyo kikwasiganyizibwa n'ekyawagguluko. Nti ng'omaze okutegeera embalaze n'olwekyo mu kusaba kwo osaba mu kuluubirira kitiibwa kye. It is aimed at glorifying God. Bwe tusoma okuva mu lunyiriro lw'16 Daniel gy'awunzikira essaala ye okutuusa ku lunyiriro lw'19 agamba nti ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwonna we buli, obusungu bwo n'ekiruyi kyo bijje ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'ebibi byaffe n'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu ebyabajjajjaffe tufuuse eby'okusekererwa eri abatwetoolodde bonna. Kaakano ayi Katonda waffe, owulire okusaba n'okwegayira kw'omuddu wo olw'okusaasira kwo, ayi Mukama, otunule eri ekifo kyo ekitukuvu. Ayi Katonda wange, otege okutuuko owulirize, otunulire okuzika kw'ekibuga ekyatuumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta byetaago byaffe eri ggwe olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kwo okungi. Ayi Mukama otuwulire, ayi Mukama otusonyiwe, ayi Mukama otuwulire era obeeko n'ekyokolawo olw'okusaasira kwo, ayi Katonda wange, oleme okulwa, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo n'eggwanga lyo bayitibwa erinnya lyo. Mukama yebazibwe. Tinga twegayirire ekkanisa tugabe Mukama nti ffe abayitibwa abalokole, ggwe watulokola ayi Katonda ffe. Leka okwokolebwa kw'obulamu bwaffe kubeere kwa nnama ddala. Tusaasire ebibi byaffe obiggyewo bitujjemu, byonna ebikuziyiza okwolesa obwannama ddala bw'obulokozi bwo gye tuli, kubanga Katonda atuwa buwi. Weewaawo. Naye we tugenda mu kusaba, ebyo byatuwa we tubikyusiza ne tubyefunira ddala. Mukama yebazibwe. Ti Mukama yebazibwe. Olwo ekitiibwa ne kiba eri erinnya lye ettukuvu. Ndero kigamba nti banaatugamba batya ffe nga tuvudde wano nti Katonda waali wagweyogokeera ogendanga okusinza n'okusaba. Tumugambe nti Katonda afa omulungi, olina okweyolesa mu mbeera ng'eno. Ogulumizibwe, otenderezebwe, osinzibwe ng'okkiririzibwemu. Mukama yebazibwe. Osobole okwagalwa. Osobole okutegeerwa. Kubanga mu ebyo byonna nange mba ntwalirizibwamu mu abo abeetaaga okwagala Mukama, okumutegeera, okumumanya, okulongoosebwa. Weewaawo. Kubanga ajja kubaddamu essaala ng'eyo, kubanga esinziira ki? Kigambo kye. Mukama yebazibwe. Noolwekyo nti essira ly'okusaba kwaffe si kwe kufunamu, wabula okuweebwa kw'ekitiibwa ky'erinnya lyo Mukama kye lisaanidde. N'essaala y'abayigirizwa aba Yesu bwe tugikomekkereza, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Weewaawo. Si byaffe, byani? Bya Mukama. Emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama yebazibwe. Amazima nkiwa nti bwe tuyiga okusaba nga Danyeri bwe yasabanga, obulamu bwaffe bunaabanga ng'obubwe bwe bwali. Era nze ku bwange nfuba nnyo okulaba nti mu mwaka guno Mukama anandeetera enkyukakyuka mu bulamu bwange olw'ebyo bye kisomesebwa mu kitabo kya Danyeri, nneme okusigala kye kimu. Ate gwe munnange, Jokira nti fena tuwebwa obuvunaanyizibwa okusinziira ku bye tuweebwa. Wow. Noolwekyo Mukama atusaasire. Kama yebazi. Tetwerabidde kusaba wabula twaseteeseteese nti nga service eggwawe tugenda okugenda mu kiseera ky'okusaba kubanga okusaba tekuyigirizibwa. Wow. Byonna bye mbabuulira ne mbannyonnyola bwe tutabyetabamu tebitukwata. Wow. Mubakubiriza okuba nti twewaayo okusabanga tulina okuba abo abeetaba mu kusaba okuyingizibwamu. Si kintu kya mubiri, kya mwoyo. Tuli myoyo miramu. Nyoleke emyoyo gyaffe obulamu bwagyo tugifulire ddala obulamu. Let's make our spirits that are alive, really alive. Kama yebazwe, natusaba. Kama yebazwe. Nina basaba, tuwonge elimu kama, mkasira kanonga tumainza service, mkusaba. Tafo mwagara, ayi mkama katonda afo mnu ujituja jori. Amachagayo no weto waze no wombe fungatu. Tukamirai mkama, tufundama mitimai katonda afo tusasile. Otudire mwai mkama katonda afo tuvele. Mchisache chini na mkwagara kukunji kwe. Omutukufuwa watukufuwa mirembe jona. Otudire mwai mkama. Kubanga bingi betusomese wae mkama, bingi betubulira wae mkama, bingi ae mkama, betubulira kubwa katonda wae mkama, ebe tago kuwa ebe obwana madara mbulamu wa fenorecho mkama, tuja joli mulinyera Yesu Kristo tusasiri, otuwe rae mkama, ikanisa yo ae mkama, ojeru rae mkama, ikanisa yo ae mkama, ojitukuze, tudire mwae mkama katonda afoleme kufawe tuli ae mkatonda afiasuza, okubeera mu masekati gaffe ennaku z'obulamu bwaffe zonna. Sonyiwa ayi Mukama okwonoona kwaffe. Tusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna ayi Mukama. Tusonyiwa ebibi byaffe byonna ayi Mukama. Tusonyiwa obunanfuusi. Tusonyiwa obukumpanya. Tusonyiwa obubbi. Tusonyiwa obulyake. Tusonyiwa obugwagwa. Tusonyiwa obukaba ayi Mukama. Tusonyiwa obulimba. Tusonyiwa obukaawa ayi Mukama. Tusonyiwa obutasonyiwagana ayi Mukama. Tusonyiwa ayi Mukama buli mpitambiza sitaani ze twekobaanye nazo. Tusonyiwa okuvuola ekisaakyo n'okwagala kw'omwoyo wa Mukama. Tusonyiwe ayi Katonda afo tugire mu ffenna abasumba baffe abaweereza abo bonna abatulyowa emyoyo baweereza bannaffe bonna ayi Mukama nvunaayinza obutali bumu ayi Mukama. Tusonyiwe otuddiremu amakya ga leero ekkanisa yo yonna Yesu Kristo ebuna wonna mu kibuga kino mu nsi yaffe eno ayi Mukama. Tuddiremu ayi Mukama Katonda affe tuddiremu ayi Mukama Katonda affe oleme ayi Mukama tuzikiriza mu kiruyi kyo ayi Mukama eky'omusango gw'ensonga gye tuli. Na ye ayi Mukama Katonda afo tuzze gy'oli ayi Mukama olw'okwagala kw'okunja okutajulukuka olw'amaanyi go amayitirivu ayi Mukama. Tusaasire ayi Mukama Katonda afo tusonyiwe ebibi byaffe ayi Mukama eby'abazadde baffe ne bajjajjaffe bonna ayi Mukama ebyanti tusibye mu bikolimo eby'obutali butuukirivu. Tusaasire ayi Mukama otuggyeko ayi Mukama ekivuma ayi Mukama kiringisibwe kiggibwe ddala mu bulamu bwaffe n'ekikoligwa ayi Mukama kikutulwe amaanyi omwoyo omutukuvu amafuta gwayi Mukama gakutula buli kikoli gwayi Mukama ebyobwavu ayi Mukama ebyendwadde ayi Mukama ebyobutayitamu ebyokuziyizibwa ebyobugwagwa ebyobukaba ebyobwenzi ebyobusibe byonna ayi Mukama bikutulwe mu linnya erya Yesu Kristo n'amaanyi g'omusaayi gwa Yesu Kristo. Tugende eri Mukama tumwegayire nga tumukkiririzaamu olw'ekyo ky'asuubiza okutuukiriza nti bwe tunaasaba tunaaweebwa we tunaanoonya tunaazuula we tunaakonko enzigi zinaggulwa wayi Mukama Katonda affe gwe jjinja ery'omuwendo ogusinga amuwendo gyonna feeza zaabu falanga dola yeni byonna ayi Mukama obisingira wala nnyo ayi Mukama obisingira wala nnyo. Oli wa kitiibwa 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 oli wa buyinza ayi Mukama oli wa buyinza amakya ga leero. Noolwekyo Mukama nga tulangirira eggulo eggule musavi seno ne service zone zidako muna kunoro nae mukama lekai katonda fechiti wacho chole sewe elimu lisechi no mwale mekuba no mwa ingira nziji zino wado kwa mukama daraga na nadayo nga waze nefe nae mukama nga tujuzibwa omuliro omuja obomo ya umutu kufutuko mebu lisechi no mukumu nae mukama okuba no kwa garae mukama kwa waigirizo abeto waza aba ulize ele chigambo chale mukama otuja kudara ngotuara kudara mukama otuongera yongera ya mukama tuyambe ya mukama okwe yongera muntisa yobu wakatonda tuyambe ya mukama okwe yongera mukama mukwagala no kuyayani ro kutsinga no kuchira byonna obabona imukama tere milombe jonna imukama sasira imukama ekibuga kya finance ya feno Uganda tudire mu raka tona nensi ya fe osonywe abakulembeze ba fe president vice president neba prime ministers neba ministers bonna ba members of parliament ba councillors abalamu za imukama tubayi musajori bakulembeze ba maje aba police ama komera imukama bakulembeze ba masomero bonna kama ne bakama baffe ku mirimu balandlords baffe na buli search nomu bazadde baffe batuina ko buyinza bazire mwai mukama katonda afo kubandi bajuzi bwa magezi go waka bakabo agaletwa entisa yo waka tonda ombulamu bwawe tuberwe mikembe ayi mukama tuberwa ayi mukama katonda afe nkula kulana ezeze mikisa jwai mukama ejigagawaza ne kutagatwa ko buyinike sasirai mukama katonda afe bulika nyomero kansi ya fe na ayi mukama oyiringi sai mukama ekivume kituvee mwai mukama siwa kubanga tusanide na yero akubanga elinya lyai mukama lyeliokeri gwani dokusinzi wanga okutendereze bwanga nokugulumizi bwanga sabai mukama otuongere ayi katonda fokolera ayi mukama muwolutali zokusaba kwa fe okwase kino mwai mukama nokomakaga fai mukama nokokanisa zonai mukama tuyamba ayi mukama okongera okukerera ayi katonda fenge ekibuga mukusaba nokwegayira ayi mukama mukwe wayo jori ayi mukama mulinye ya Yesu Kristo mukama wafe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.